Yow, nyata at yeneng ci geej gi ci ko jema laax singale ambiance kaddi sanni xeer te wul mana fi faax rap gëna di raax sap gëna wi ciax mota yu fas yu mam yeegi beuti beuti bukki beutu bandi sax.